Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mafuta ekya Petroleum Authority of Uganda akikulira Ernest Lubondo agumiza bana Uganda nti eggwanga ligenda kutandika okunoga ku mafuta mu mwezi gw'omusanvu mwaka guno 2020 enteekateeka nga bwe yalambikibwa. Okusinziira ku Lubondo agambye nti eggwanga lyeteeseteese ekimala era emirimu gyonna bagikola mu kadde kajo okutuukira ddala mu mwezi gw'omusanvu, bakakasa nti amafuta agasookera ddala gagenda kuba gamaze okufulumizibwa era n'okakasa nti eggwanga litandika okuganyurwamu. Bino byonna bituuseeko bw'abadde akulembeddemu okulambula eddimo wali ery'amafuta nga lituuse mo bitundu bya Terego mu district ya Buliisa era wasinzi dategeza nti kati bitundu bisigadde bitono ddala bakakasa nti bagenda kubimaliriza mu bbanga lisigaddeyo mu mwezi gw'omusanvu wa magwe amafuta mu ggwanga Uganda gatandika okuleeta ebibala.